Namaliza Paul Banka yonge damanyi mkwafuwa kutumule vya njigiriza mumasomero gachacha vya Uganda bawade ntambula ya pichipiche zwele dala tano zenuza kuyamba babala mbula masomero gachacha vya Uganda na nchigendo wachio kulaba nga batu kae edibuli masomero gano kusobolo kakasango mutino mbia njigiriza masomero gano gwe yonge dala nga sabala vidizwe kanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu watu nyonyode
Aneba zanyo awa Paul Banka bano awa sobote okutuwa pichipichi tano mchitongole chobye njigiriza nge chigendelelua abalambuzi ba masomero kubanga chacho vigali ina abalambuzi ba masomero abagena nebeke nenye nsomeseri etia ebintu bigenda bitia babadete baina ntambula na ye awa Paul batu kubye nkata elambe bazanyo chemvansa ba tube bazanyo kubanga si banka nyinge zero oza okudiza mungerienu banka ndara zitwala butwazi na yoku komia woku za siku wangu
ate wa Paul Banka agamba nti bagenda maso nga bagira enteekateeka eno n'ekigendererwa ky'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga nga Martin Mugisha akulira ebyentambula y'emirimu mu banka eno bwakikaatiriza
Paul Bank ekigendererwa kyo kibadde kyakuyamba ekyakukwatagana ne Church of Uganda mu kubasobozesa okuba nga basobola okutuuka mu masomero ag'ewala wonna mu ngeri y'entambula tusuubira nti kino bwe kikolebwa then omutindo gw'amasomero gulinnya waggulu n'abava mu masomero ago baba balungi.